uzilungiselele mna ndihamba ubusuku bonke ndizenzanga ndiphanda ngeyano sandisibhekanga ndithi hamba luluma wivukuzele vele vele wena uzilungiselele wena ndihamba ubusuku bonke ndizenzanga ndiphanda ngeyano sandisibhekanga. What you can go on me? What the next one hello? What to bola yela? Suku hambanjena, suku nyamalala tu. Diazo ya sebenga, divan ya memeza. Yegendik.